Download it from ilovezedmusic.com.
Yo!
Balolela fifi peni, gafilu flanyo muruwa nyagatemu. Spiriti yanzi ya mpalu mwesha buli kwanchu uchushu kushale miteni. Village dikabe na kufulu wa time to show them utefo pa peni. Levo kusela, devo kupena kachema wa mbushi webu elo bacheme. Change the loose, people the aso kachaku matusi. Nashuno kajati face panyozu mufele vele wada taja malushi. Change the loose, people the aso kachaku matusi. Nashuno kajati face panyozu mufele vele wada taja malushi. Time to change the game, the face, the name, kache mwambushi nini. Na hiko senchi to kwena reverse, the wines, takuri imbushi nini. Time to take the blame, gafya pena nangu fya luba na fionze mune. Kache mwambushi nini, kache mwambushi nini. Kache mwambushi nini. Kache mwambushi nini. Kache mwambushi nini. Attention yele nshipela nangu minga mpele nkeche shikari shiri 4. Tekuti munchi tekonturo nangu minge tempete shitari shiri 12. Nangu minge sana suti notuma sagari nechiri shiwi chiri bot. Music yandi ni message kari ya proper the lap before eating sauce. Nalela la mosh tutu pachipu na vare tuseka as if ni joke. Inoko nafuma music techi nitu wingala senda as if ni job. Bari ntamfishe sana mumayanda ya wajiteti fichinje fso. Kwa eko kumbi kwa kuikala so I decided nkala ikala mupos. Misala ya mfunzilo kuikala teti mbapela mala papa before the book. Nalela lile mbala la dimo fetu teri na kwa ta teti mskoku. Jimpapile iba lingile nangu kata peisha tuika virgin growth. This is for my people, te kwesho kupela attention, no.
Time to change the game, the face, the name, kache mwambushi nini. Na hiko senchi to kwena reverse, the wine stakuri imbushi nibin. Time to take the blame, gafya pena nangu feluba na kwenze mune. Kache mwambushi nini. Kache mwambushi nini. Kache mwambushi nini.
KNB Records.
Download it from ilovezedmusic.com.